wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ku qabatay shirka hoggaanka baadha cadaaladda Jubbaland, kaasi oo looga hadlayo caqabadaha ka jira dhanka cadaaladda iyo sidii wax loogu qaban lahaa. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda Jubbaland ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Jubbaland, guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland, xeerariyaasha Jubbaland, taliyaha qaybta baarista booliiska, taliyaha qaybta iyo asluubta booliiska Jubbaland. Agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Cabdullaahi Cabduqaadir Aadan qaanuuni ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkan iyo qodobada looga hadlayay.
Iyadoo lagu lafagurayay, lagana tashanayay guulihii iyo caqabadihii soo hareereysay bahda cadaaladda Jubbaland sanadkeena soo dhaafay 2024, iyo sidoo kale sidii looga tababushayn lahaa, sidii laiskaga kaashan lahaa waxqabadka dhammaystiran ee bahda cadaaladda dowladda Jubbaland ee sanadka 2025. Shirka run ahaantii waxaa lagu wadaagay afkaar tiro badan oo looga hadlay guulihii ay gaareen bahda cadaaladda Jubbaland oo ugu muhiimsanayd ballaarinta adeegyada garsoorka dowladda Jubbaland, iyadoo lagu guuleystay sanadkii 2024 in la dhammaystiro qaab dhismeedka garsoorka dowladda Jubbaland oo la geeyo deegaanadii aan horey u jirin, aysan uga jirin gaar ahaan gobolka Gedo iyo degmada Dhoobley, iyadoo bilowgii sanadkan 2025 lagu daray degmada Badhaadhe oo ahayd degmadii ugu dambeysay ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale dowladda Jubbaland waxaa u dhisan qaab dhismeedyadii kale ee bahda cadaaladda, ugu horreeya guddiga adeeg garsoorka Jubbaland, ururka qareenada, maxkamadihii ciidanka, CID-dii ama dambi baaristii, asluubtii iyo dhammaan laamihii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan bahda cadaaladda Jubbaland. Waxaa laga hadlay caqabadaha soo food saaray garsoorka iyo hay-adaha cadaaladda Jubbaland sanadkan soo dhaafay 2024, iyadoo la isla qaatay in caqabadahaas wax laga qabto, bahda cadaaladduna ay mid u noqoto, gaar ahaan hoggaankeedu run ahaantii oon bogaadinayna sida quruxsan ee kulanka looga hadlay. Waxaa aada loo bogaadiyey shaqooyinka xafiisyada bahda cadaaladda Jubbaland ay kala hayaan, ugu horreeya garsoorka dowladda Jubbaland, maxkamadaha ciidanka sidoo kale laftirkooda oo dadaal fara badan ku jira cadaalad u helidda dhammaan dadka dowladda Jubbaland jooga, ururka qareenada oo run ahaantii laftirkiisa wada dadaal xoogan oo ah u qareemidda, iyo sidoo kale u doodidda dadka u baahan in loo doodo, taliska dambi baarista ee booliiska dowladda Jubbaland oo sanadkii la soo dhaafay, iyo si guudba howlo muhiima u haya cadaaladda iyo dowladda Jubbaland, gaar ahaan ka hortaga iyo ka dabataga dembiyada, asluubta oo run ahaantii laftirkeeda howl fiican haysa oo xabsiyadii mas-uulka ah.
Shirkan oo bishiiba mar la qabto ayaa kaalin wanaagsan ka qaadanayo dirdirgelinta howlaha cadaaladda iyo horumarinta bahda cadaaladda si shacabka reer Jubbaland ay u helaan adeegyo cadaaladeed oo hufan.